Imefika posters kwa walls, rangi zimevunjika, wanakuja na mashit kilo ya unga, selfie kwa slum, kesho wamesahau jina, wanalia jobs, vijana tutawasaidia, lakini CV zinafika zinapotea kwa njia. Same convoy, same siren, same story, wakila steak, sisi tunakula sorry. In Nairobi, tumezoea hii movie, wanatuzungusha round, 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 na bado tunawapigia kura ground. Mind games in Nairobi, wanatucheza kama trophy, tunalalamika loud, 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 halafu tunarudi box, tunapiga vote proud. Sasa ni kama comedy show ya weekend, tunashika phone, tunashare every statement, tunacheka kwa memes, tunalia kwa rent, mwezi naishia, wallet iko silent, wakisema tutapiga corruption chini, safari ya miaka bado tuko kwa dini, za matenda, madeal, ma briefcase, maskini kwa matatu, wow kwa airbase, lakini sisi pia tuna show yetu, tukisia tribe tuna saw wound yetu, tukipewa 200 tuna sell future, halafu tunasema God protect our culture. Mind games in Nairobi, tumezoea hii movie, wanatuzungusha round, 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 na bado tunawapigia kura ground. Mind games in Nairobi, wanatucheza kama trophy, tunalalamika loud, 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 halafu tunarudi box, tunapiga vote proud. Tunawajua kwa sura, kwa slang, tunawapa kila mwaka chance after chance. Why? Tunauliza kuna hope, lakini truth ni hii, wapenda power, sisi tunapenda hype kiasi. In Nairobi.